walaalkayga ama walaashayda ma awooda gacantaada inay soo qorto, sallallahu calayhi wasallam. Maanta waa Jimco, igula sala xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Rasuulku waa kii lahaa, man salla calaya salaatan waaxidan sallallahu calayhi biha cashra mara, qofkii mar kale ay wasaliyo asna Allah subxaanahu watacaala tawamar u naxariistaa buu leeyahay. Waalkayga ama walaashayda, tawamar inuu ilaah ku naxariisto, hal mar inuu ilaah ku naxariista waxweyna. Waalkayga ama walaashayda, muuqaalkan Miller Garsi si asxaab badan ugu faa'iidaystaan. Rasuulku waa kii lahaa, addaalu calaa khayrika faacilih, qofkii khayrka walaalkiisa la wadaago ajar in la mid buu leeyahay, buu leeyahay rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam. Adi isku ekaysiina muuqaalkan meel leer gaarsii si asxaab badanna u Maxamed ugu saliyaan insha allah.